Yo, Jagwe Boys in music. King Breton your museum.
Nobody man know the mosaic. Uganda.
Fiona, you are so beautiful like a butterfly.
Like a butterfly.
Unji wadi ate umaraga sangika.
Umaraga sangika.
Na soko kula wana kuita malaika. Wala wala roa kuisa nabika.
Yote chiri zikira Lubea mpozi kuli bakufa kwe kuli twa ula musi Kutusuyo uomi Umukwano kwa fekufu dewa lanyo kufa wansi Umukwano lipesi Kimika chansi mkukole ngako Wajeno jengi kulawe ngako Nagama figanga kwa tengako Wengute sitagalala yande yadeko oh, Njagala nkulaveko
Njagala nkulaveko
Fiona, you are so beautiful like a butterfly.
Like a butterfly.
Unji wadi ate umaraga sangika.
Umaraga sangika.
Na soko kula wana kuita malaika. Wala wala roba kuisa ndabika.
Yeah.
Wala wala roba kuisa ndabika.
Baba yusi iku wa the best 80. Yegwe mukazali na figure 80. Ina Uganda nisikini neka Haiti. Ewange chemva kwa iti la maira iti. Lavu yonze ya kubacha simugongo. Tombonya wanyanga no kuwa mugongo. Watika mchipo mkwano lembesa pipo. Ufiso kwa tanga kipo mtimo vira mtipa.
Fiona, you are so beautiful like a butterfly.
Like a butterfly.
Ulunji wadi ate umaraga sangika.
Umaraga sangika.
Na soko kula wana kuita malaika. Wala
Mwana kwa fiyo nza gulina Aoba veko wagara kukwa gula Agara kunyaga kwa bibio baduke Wesigenzo bright na inakumazike
Maka wasiche omagambi sembeya Siriko wakuwe meja Owange yanguwa Kubaye uwe mbeja Imulungi ye guwasi ngira balala Kuwado katiki Neka kisikalu metuche kole
Soko kula wana kuita malaika Wala wala roba kuisa ndabika
yeah.
Wala wala roba kuisa ndabika
Yo Jagwe Boys Music Shhh